kodi mona ngati mumathano kakupusha tikamavutika mona ngati ndifopusa chifukwa sitimaspenda mona ngati ndilibe khusa chifukwa ndinofata ndesinziwa ndinolusa kungo ibosha bosha kuna makumba ngone na mabotza botza ngati sumanyera koma makotza kotza ifendana maskini nundi ana maposa chiri nanu nkani ngati muma ndi nyoza ati uma maka jasu ea ndi maupyoza ngati nditavutike inu muma ndi tonza maeso apapole ajandi na wakonza I'm the crooked one. Ask my mother. She said that I'm the crooked son. Inu dazitentani. I'm the realest one. But it's official. I show you how to do this, son. There's a reason. Sindi makunyumwita. Nikazakula njale sinzakuduwita. Nikazayambandale sinzakudiwita. Nikamaliza verse yindi kukuyita.
Imaugagwa.
God's will advance. Took a knee like Kaepernick trying to beg for a chance. It's been hard trying to provide a different life for my sons. Don't judge me, I made mistakes in the past. I'm willing to face the music, then I'm ready to dance. Give my wife a long life cause she's wearing the pants. In the family, and she never backed down once. Dolo wa masuka, nkope mbunga jinsukwa. Dola ndilibe nanga bwanji ndi kuchuka. Kuyesa kudzala mbeu koma mbanje si kupuka. Kunja kwa jakale iwe Lazaro datsuka. Nzanga sikuyenda ndi mtima kumande wawa. Mawa kugwajani deire kudera nkawa. Dola zopanga uku kwawa. Pena kufuna utatawa.
Inogagwa sinida nkawa. Wondilo
Kuntima kwanga olo munta kwee Chulunga mochiribe manta I just wanna be clear Musindi pempelela ndine mwana wa masie Koma kusasekelela zopusa sinengaza siye I may not be the best hobby but I'm the best dad My relationship with my wife is not bad Koma nzona zodi ndine wasoko nezad In the same WhatsApp group anandi panga ad Ndima konda zimo wankazu wanga koma boa Kwa mtu wa salizela wole zeladi ndi wopoa Ndima konda zima pate ndine waku groove I will never be broke though bro I make moves Muzindi mvetesa ndakula maluz Zima ndivuta kumva ndi kutsata maruz I'm a rebel by design yo it's not news Give me the money give me the world juice
Ima ugagwa